by K Music Production.
Small jizzy combinizzy cutties.
Akalimina lya kabondo, we abaya bantu abengi Valentina, chaletina nangu fiabende, akafeine mwandi ndume. Hello, amagenga yali yonse, nalepisha ine, ngalubu letelwa kulanda. Patina lichinja kali mwebantu, pira ine fyo mwandi shive, pali lilo ine te fyo nawa. Ine na lichinja kali mwebantu, pira ine fyo mwandi shive, pali lilo ine te fyo nawa.
Small cheesy combination. Muchalo na leimo na kapondo, mumutwe mwai swile fya paka tondo. Paka wandyo mufyashi azanda, na dabu wako hata mpo kulanda. Mwana wandi chefye walafwa, wachilamo sana buchi ntomfwa. Pano pachalo tupondo tatukotea, uvupondo tapavo kubutuala. Wachilamo sana bumambala, izauti ya ififyo se kusurwa. Emashiwi ya lenje uo mufyashi, nishina nteka ine na panshi.
Akali mina liaka pondo, we abaya bantu abengi Valentina, chaletina nangu fiabende, akafeine mwandi ndume. Hello, amagenga yali yonse, nalepisha ine, ngalubu letelwa kulanda. Patina lichinja kali mwebantu, pira ine fyo mwandi shive, pali lilo ine te fyo nawa. Ine na lichinja kali mwebantu, pira ine fyo mwandi shive, pali lilo ine te fyo nawa.
Small cheesy
combination.
Dapisha mofeli mwene fyo na le chita, na mona tina le ipose la fenshita. Tapali na benefit na le sangamo, paka one day ine na safu mamo. Umuflashi muli na le mona dokota, batina sajo ine ne batokota. Pali inoshte ine na richinja, 19 wazi kunganda ninja. File fyo se na le buela 01, teti mweke shepo ine mawanu. Nasile muna komanda wa shooter, shila sala puka umbi wa panta.
Akali mina liaka pondo, we abaya bantu abengi Valentina, chaletina nangu fiabende, akafeine mwandi ndume. Hello, amagenga yali yonse, nalepisha ine, ngalubu letelwa kulanda. Patina lichinja kali mwebantu, pira ine fyo mwandi shi.